Yɛda Awurade ase ɛnnɛ so so 31st of May. Nyame abue kwan sɛ yɛhyia na yɛndwendwen asɛm ho. Hyira nka obiara a wanya so etie Onyankopɔn asɛm. Titiriw, household of God mba, nyame nhyira wo. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛnnɛ asɛm a yɛbɛka ho asɛm no, etire ne ne sɛ, Kristosom ɛyɛ honhom mu adwuma. Christianity is spiritual. Ɛyɛ honhom dwumadie. Yɛbɛfa yɛasɛm no afiri Yohane Nwoma etire mmiɛnsa nkyekyɛmu 31 ɛkɔpem 33. Mame nka no borɔfo a mewie a mɛka no twi. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. And what he has seen and heard, that he testifieth, and no man receiveth his testimony. He that receiveth his testimony has set to his seal that God is true. Nia ofri soro no, ɔboro obiara so. Na nia ofri asase so deɛ, asase so nsɛm ɛna ɔka. Na nia ofri soro no, ɔboro obiara so. Na nia wahunu ne nia wate, ɛno ho adanseɛ na ɔdie. Nanso onipa ɛngye adanseɛ no ndi. Na nia ɔgye adanseɛ no di no, ɛnya nsɔano sɛ Onyankopɔn ɛyɛ nokwafo. Yɛbɛhyɛ yɛasɛm no ase no, sɛ ma yɛdidi kan ne sɛ yɛwɔ honhom mu dwumadie ɛne honam mu dwumadie. Ɛno nti akristofoɔ no bebree ayɛ biribi a ayɛ den sɛ wɔbɛyɛ sɛ ɔntena honhom mu anaa ɔntena honam mu. Ɛnte saa, honhom ne honam nyinaa dwumadie no asetena no ɛwɔ nipadua baako mu. Nea ɛdi kan, obi ntumi mmɛgyinagyina beebi a yɛmmaa no deɛ ɛsɛ sɛ ɔde gyina. Bible sɛ deɛ na wowɔ a yɛamfa ama wo. Obi ntumi mmɛyɛ ɔsraani a yɛmmaa no hwɛ yie. Ɔmfiti prɛko pɛ ɛnka sɛ meyɛ ɔsraani. Obi ntumi nsɔre sɛ me ne ɔmampanin yɛmmaa no hwɛ yie. Wasɔre prɛko pɛ meyɛ ɔmampanin ɛnyɛ yie saa. Saa nso na obi ntumi nsɔre prɛko pɛ ɛnka sɛ meyɛ kristoni a yɛmmaa wo hwɛ yie. Nea yɛmmaa no biribi a ɔgyina hɔ ma dwumadie bi no, oburoni frɛ no imposter. Ɔyɛ ɔdaadaafo. Okristoni ɛyɛ onipa a Onyankopɔn ama ne biribi. Wɔka asomafo nwoma 3:38 no a asɛm a wɔka ne sɛ saa na Onyankopɔn ɛfɔɔ Yesu ngo na ɔkɔɔ mmeammeaeɛ ɛkɔyɛɛ nea ɛyɛ. Kain na hunu sɛ yɛfɔɔ no ngo ansana ɔkɔyɛ deɛ ɛyɛ. Nea ɛtɔ so mmiɛnsa a yɛbɛka ho asɛm ne sɛ wontumi nyɛ okristoni ɛmfa nea dwumadie papa bi a wayɛ so. Kristofoɔ bebree ɛnya ɔhaw ɛnam saa akwan a meka yi so. Yɛbɛyɛ kristoni ansana yɛtumi ahu adeɛ yɛ papa na yɛayɛ. Sɛ wonyɛ Kristo ni na woyɛ papa a, ɛnyɛ yie. Am Roberts nson ɛkɔwia 7 million na ɔmo kyɛ no 1 million a, ɛyɛ nso ɛnyɛ papa. Kristo ni nyame ɛwɔ akyɛde a ɔde ma wo. Yɛfrɛ no gift of righteousness. Woka Romafoɔ nwoma atiri no mu. Nkyekyɛmu du nson kɔpem du nwɔtwe no a, ɛyɛ akyɛdeɛ. Kristo som ɛyɛ akyɛdeɛ kɛseɛ a onyame de ama onipa. Yɛtɔ so nnan ne sɛ, yɛasetena mu nso yɛwɔ sintɔ anaa kwansideɛ bebree. Wohwɛ kasa koraa yɛkasa kyerɛ yɛn ho a, sɛ wogyina m'anim a mehwɛ no wakasa, wokɔ anim kakra a gye sɛ meteam, wokɔ kurom a gye sɛ mefa kwan foforɔ so. Saa ne nyinaa no kyerɛ sɛ saa ewiase asetena wɔ mu yi, ɛsintɔ wɔ mu. Obi wɔ hɔ a baabi ɔwɔ seesei no, ɛnam sɛ ɔnni saa akwanya bi koraa nti no, wontumi ne nkasa. Ɛna Yesu ɛka kyerɛ yɛn nso sɛ, ɛyɛ ɔno ɛna ɛde saa dwumadie nyinaa mu di ɛba. Dwumadie no mu die no, ɔno na ɔde ba. Nti na ɔka sɛ, mohwɛ twerɛ no mu, ɛfiri sɛ mogye di sɛ ɛno ɛna nkwagyeɛ wɔ, nso twerɛ no mmeme ho asɛm. Ɛna ɛka saa asɛm wɔ Yohane nwoma atiri no mu nkyekyɛmu 39. Nti na yɛbɛyɛ dɛn na yɛtumi atete yɛn ho afiri saa ewiase animu akwansideɛ ho? Mɛpɛ sɛ wobɛdwendwen saa nsɛm wɔ yi ho. Sɛ wopɛ sɛ wo ne Onyankopɔn kasa a, wobɛyɛ dɛn? Anaa sɛ wopɛ sɛ wohu adwene a ɛda obi tiri mu ɔredwene a, wobɛyɛ dɛn na wahu? Mpo yɛkasa yi ara minute mmienu a ɛto a ɛso a ɛrebɛba yi, ɛdin na ɛbɛsi? Adɛn nti na ebinom ɛdi yie, ɔyɛ biribi ketekete na ɛsi no yie, obi nso bɛyɛ adwuma saa na nkɔ yie? Dae a mesusunsu yi, da biara mɛso dae korɔ, adɛn nti na saa dwumadie kɔ so wɔ m'abrabɔ mu? Wei yɛ nsɛmbisa bebree a Kristofoɔ bebree bisa, na nso yɛnya anom wayɛ. Na nti yɛhu ara ne sɛ, sɛ yɛbɛtumi anya anom wayɛ a, gye sɛ yɛnya biribi foforɔ. Anaasɛ nyamoa foforɔ ɛfiri baabi. Nti Bible kyerɛ yɛn sɛ, Yesu Kristo ɛne yɛn mmoa. Mame nka ɛmfa papa anaa papayɛ ɛne nyamesom anaasɛ Kristosom ho. Ade papa biara no, nokorɛ nyames Kristosom de papa ba. Nanso ɛnyɛ papayɛ nko ara ne Kristosom. Kristosom, wokae asomafo nwoma atiri baako nkyekyɛmu nwɔtwe no a, tumidi anaa tumi ankasa so ka ho. Mɛnyɛ Kristoni a wode ara ne sɛ woyɛ papa. Yɛ Kristoni a tumi nso ka w'abrabɔ ho. Ɛno ɛtumi ma wonya nnyinasoɔ ɛwɔ honhom mu nneɛma so. Ɔkwan a wobɛfa so ama saa dwumadie adi mu ne sɛ, wobɛma Onyankopɔn ɛkwan ɛwɔ w'abrabɔ mu. Megye di sɛ obisa sɛ, na sɛ nyame de wɔtumi, obɛtumi ayɛ deɛ ɔpɛ? Daabi Nyankopɔn ɔmfa ne pɛ ɛmmu nkam ɛmmu mfa nipa so, ɔma no kwan a ɔne wobɛdi nsa wɔ soɔ. Sɛdeɛ ɔka no Isaia nwoma atiri baako nkyekyɛmu dunwɔtwe no, ɔse, bra me ndwendwen yɛbrabɔ ho, na sɛ wobɔne te sɛ damrama koraa a, mɛma no ayɛ te sɛ sukɔkyea. M'asɛm a ɛtɔ so ne sɛ, nkwagyeɛ no a yɛka ho asɛm a yɛpɛ yɛkɔ yɛba no, ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ honam mu nnwuma o. Oburoni ka ne sɛ ɛyɛ supernatural eburu asetena yi omu yiso. Yeni kwanya onipa faso jen kwanya enyan kwa jie. Eni yenim sedye da dekro yade jen kwa. Eni yenim niye sisa uye na onyan kwa. Ana o kwanya ye faso. Na meka simbi achiro. Asasisu yewe, miye yinyi na yitumi jaye pim ana yijidi mubi ansana yinyi birubi honfaso. Udu usika akoto bank, wadao huna okufi, wajine yeo se, adiebe chia webano, neska neda ho. Yitumi di yijidi atu unipasu. Adi inti na unti mifo ujidi ema unyankupon. Ejumadini inti mima unkwajie. Ejumadini inti mi ema unkwajie. Inyapa abo krisu nise. Sine juma ni papa ene nsise ya ojiri sababu wane ntumia mbwana, okwa mpe nsu, eno buchimi, aso ya uradieni. Waka ya sumafu omu ma itri nai, enchichi mundu mbienua, ose. There is no name given among men by which men should be saved. Yesu Kristo mkutu, eni mkwaje, mfiti ya se. Eni neviye. Mide masa mwukwe viye. Eni yama miyansa. Na maka huwa sa mdindindi. Ndano peyi. Se Kristo sum. Ebro se. Uye diye Yesu. Kristo sum. Eye tumi. Ejuma. Tumi diye ewu. Untumi nyu Kristo niya. Uni to me. Kristo sum efri osru. Ebe sirwe lese omaya adum. Na omaya adum ebe to me ede aji nasem. Na yatra nasemu. Ewe Yesu Kristo dimu. Ede wadiasi. Suwetie. Ewe Yesu dimu. Amen.